Johnny K.
Riot Kid, writer.
Goloko kafu kamira ebali wechitanda mukamo mukowola kuulirize omwebaze okukuma ero musabe
tuzuko kekazane tugende tugobo bwavu mubuvuka munange okunyoma emirimu egimu kino kyekitusibako bwavu musajja munange genda okolera jajamalukere enziro gakuze zikolerere njeru kimanye genda okole nawe omusomye kitawo ne peni gwe mulimu gwo nawe golyawo tawamburi kutanya ensimbi zekute nate oluggi lwomukama lugude yongera kola situka nawe wotude ne Bible yegamba atakoleta yengo omusajja ku ntuuyo kwanalyanga okubaawo nyikira okole gulwanyisaobwavuke tukazane tugende tugobo bwavu mubuvuka munange okunyoma emirimu egimu kino kyekitusibako obwavu musajja munange genda okolera jajabalukere enziro gakuze zikolerere njeru kimanye genda okole nawe omusomye kitawo ne peni gwe mulimu gwo nawe tokera mu matatu mu luddo ne zaale emikiso kyalina mingi gwe yongera yiya yongera kola nga bw'oteekamu essaala bona bo weegomba nabo we basooka mama fina ne sudiru bateekamu essaala nyikira okole tulwanyisa obwavu tukazane tugende tugobo bwavu mubuvuka munange okunyoma emirimu egimu kino kyekitusibako obwavu musajja munange genda okolera jajamalugere enziro gakuze zikolerere njeru kimanye genda okole nawe omusomye kitawo ne peni gwe mulimu gwo nawe goloko kafu kamira ebali w'ekitanda mukama omukowola kuwulirize omwebaze okukuuma era omusabe akolyawo tawamburi kutanya ensimbi zekute nate oluggi lwomukama lugude yongera kola situka nawe wotude tuzuukuke tukazane tugende tugobo bwavu mubuvuka munange okunyoma emirimu egimu kino kyekitusibako obwavu musajja munange genda okolera jajamalugere enziro gakuze zikolerere njeru kimanye genda okole nawe omusomye kitawo ne peni gwe mulimu gwo nawe